uSamuweli wesibili isahluko 2 uverse 1. Kwathi emva kwalokho uDavide wabuza uJehova wathi, ngenyukele yini komuye wemizi yakwaJuda na? UJehova wathi kuye, yenyuka. Wathi uDavide, ngenyukele phi na? Wathi eHebron. Verse 2. Wayesenyukela khona uDavide nabafazi bakhe ababili, oHani oHamu waseJizreyeli no-Abigayili umkanabali waseKameli. Verse 3. Abantu bakhe ababenoDavide wabenyusa kwaba yilowo nalowo nomuzi wakhe, bahlala emzaneni yaseHebron. Verse 4. Bafika abantu bakwaJuda bamgcoba khona uDavide abe yinkosi yendlu yakwaJuda. Bamtshela uDavide ukuthi abantu baseJabeshi Giliyadi yibo abambela uSawule. Verse 5. UDavide wayesethume ithunywa kubantu baseJabeshi Giliyadi wathi kubo, manibusiswe nguJehova ukuba nenzile lowo musa kuyo inkosi yenu uSawule nambela. Verse 6. Manje uJehova makanenze lo musa neqiniso, nami nginibuyisele lo musa ngokuba niyenzile leyo nto. Verse 7. Ngalokho masiqine izandla zenu, nibe nesibindi ngokuba uSawule inkosi yenu file, indlu kaJuda ingigcobile ngibe inkosi yayo. Verse 8. Abineri, indodana kaNeri, induna yempi kaSawule, wayithathile uIshibhosheti, indodana kaSawule, wamwelisela eMahanayimi. Verse 9. Wambeka inkosi kwaGiliyadi nakuma-Ashurimu naseJizreyeli nakwa-Efrayimi noBhenjamini nakwa-Israyeli wonke. Verse 10. U-Ishi-Bhosheti indodana kaSawuli wayeneminyaka engamashumi amane ekuqaleni kwakhe ukubusa phezu kwa-Israyeli. Wabusa iminyaka emibili, kepha indlu yakwaJuda yamlandela uDavide. Verse 11. Isikhathi uDavide inkosi ngaseHebroni phezu kwendlu kaJuda sasiyiminyaka eyisikhombisa nenyanga eziyisithupha. Verse 12. Abhineyeli indodana kaNeri nengcewu zika-Ashibhosheti indodana kaSawuli baphuma eMahanayimi baya eGibiyoni. Verse 13. UJowabe indodana kaSeruya nengcewu zikaDavide baphuma bahlangana sechibini laseGibiyoni, bahlala phansi abanye ngalapha kwechibi, abanye ngalapha kwechibi. Verse 14. Abhineri wathi kuJowabe, ake zisuke insizwa ziqakulizane phambi kwethu. UJowabe wathi, masuke. Verse 15. Zasizisuka zawela ngamanani eyishumi nambili kwaBhenjamini naku-Ishibhosheti indodana kaSawuli neziyishumi nambili zizinceku ikaDavide. Verse 16. Zabambana ngekhanda zagwaza ngenkemba ohlangothini lwezimelene nazo zawa kanye kanye. Ngalokho leyo ndawo yabizwa ngokuthi iHelikati Hasurimi eliseGibiyoni. Verse 17. Kwakuyimpi enzima ngalolo suku. Abhineri wahlulwa kanye nabantu bakwa-Israyeli phambi kwenceku ikaDavide. Verse 18. Amadodana amathathu kaSeruya ayelapho, uJowabe no-Abhishayi no-Asayeli. U-Asayeli wayeneyinyawo ezilula njengensephe. Verse 19. Asayeli wamgxosha uAbhineyi ekuhambeni kwakhe, akachezukanga osokunene nangosokhohlo ekumlandeleni u-Abhineri. Verse 20. Abhineri wabheka emuva wathi, ungu-Asayeli na? Wathi, yimi. Verse 21. Abhineri wayesethi kuye, chezukanga ngosokunene noma ngosokhohlo, ubambe enye yezinsizwa uthathe izikhali zakhe. Kepha u-Asayeli akavumanga ukuchezuka ekumlandeleni. Verse 22. Abhineri wabuye wathi ku-Asayeli, chezuka ekungilandeleni, yini ukuba ngikucekele phansi na? Ngingaphakamisi kanjani ubuso bami ngakuJowabe umfowenu na? Verse 23. Wala nokho ukuchezwa ngalokho uAbhineri wamgwaza esiswini ngesidumbu somkhonto, waze waphuma emuva umkhonto, wawela khona wafela khona lapho. Kwathi bonke abafika endaweni u-Asayeli awela kuyo wafa bema. Verse 24. Kepha uJowabe no-Abhishayi bamgxosha uAbhineri ilanga lashona befika ngasegqumeni lase-Ama elingaphambi kwegiya ngasendleleni yasehlane laseGibiyoni. Verse 25. Abantwana bakaBhenjamini babuthana emva kuka-Abhineri baba yiviyo linye bema esiqongweni segquma elithile. Verse 26. UAbhineri wayesememeza kuJowabe wathi, inkembe yakudla njalo njalo na? Awazini ukuthi kuyakuba khona umunyu ekugcineni na? Koze kube nini ungabayala abantu kuba babuye ekulandeleni abafowabo na? Verse 27. uJobe wathi kuphila kaNkulunkulu uma bungakhulumanga ngempela abantu bonke bebuya kube sebenyukile kusasa ekugxosheni abafowabo. Verse 28, uJobe wayesebetha icilongo bonke abantu bema ababesamgxosha u-Israyeli futhi ababe besalwa. Verse 29, Abuneyeli nabantu bakhe badabula i-Arabha. Bonke lobo busuku bawela eJodane badubula lonke iBitroni bafika eMahanayimi. Verse 30, uJowabe wabuye kumgxosheni u-Abuneri lapho esebuthile bonke abantu wasilala kuzo ingcwezi zikaDavide abantu abayishumi neshagalolunye no-Asaheli. Verse 31, kepha ingcwezi zikaDavide zazibulela ababenjamini nabaka-Abuneri kwafa abantu abangamakhulu amathathu namashumi ayisithupha. Verse 32, bamthatha u-Asaheli bambela ethuneni kayise laseBethlehema. UJowabe nabantu bakhe bahamba ubusuku bonke kwasa bese Hebron.